ayada u fiicanahay xalay kolley ilaaladaa ka dhacday aniga hadduu waxbay ma gaarin waa fiicanahay dhallinyarada ilaalada ay ahaayeena wax gaareen iyagana siay u kala doronaada madiba waa fiican yihiin tusaale yaalaan alxamdulilah aniga waxbay ma gaarin waa fiicanahay waxaan baaba ugu daran lahaa hadda shacabka iyo ciidamada amniga hadday iskaashadaan cid keligeed nabad ma keeni karta in ciidamadii amniga gacan la siiyo oo shacabkana abnadarada ayagana dadka la shaqeeyaan oo waxay arkaan ay soo sheegaan marka amniga laisku kaashado taasaan kolley ku baraarujilaa socdaa oo arday bani aadina cid cilimo dhowrtan laa muka adi qof adiga ku ilaalinaya iyo qof isdilaya kolley lama celin karee laakiin say iga rabeen saas maya in haddaba wax badanaa la dhimaa wax badanaa la qabtaa wax badanaa la baaraa wax badanaa lasoo xiraa marka adiga taas waa socotaa leh marka laakiin shacabkana doorkooda haddaba waa haystaan haddana inay sii labalaaban oo ciidamada amniga gacan ku siiyaan oo waxay amdaro ee arkaan ay soo sheegaan ciidamada amniga si ugu baxaan taas ay leelahay ciidamadeena roosha ay hadda hayaan ay sii labalaaban.